ulala wawuthethe umuzi kababa mkhulu sasimenzeni yenaze sibulalini wawulala wawuthethe umuzi kababa mkhulu sasimenzeni yenaze sibulalini usawulala wawuthethe Timuzi wako kobeti Sasneze nyuka Engase sulale Sasneze nyuka Engase sulale Sasneze nyuka Engase sulale Noma sohlo
Ulike kumeloni
kamana Noma sohule
zambu Ulike kumeloni kamana Ni chabu lelu